ari nayo yabafasha kugira ubuzima bwiza. Naho Etienne ati iyo wanduye wakora cyane utaracika ingufu cyane ko itakwica vuba n'imishinga irakomeza nta kibazo. Naho Uwimana urijabana ati menye ko nanduye sida nakwirinda kuyanduza abandi nkakurikiza amabwiriza ya muganga yampaye. Urakoze cyane Uwimana. Undi mukunzi wacu ati nitwa Sylvestre, namenye ko mbana na virus itera sida muri 2007 mu kwezi kwa gatanu, ariko maze kubimenya nariyakiriye. Turamutse duhuye ntabwo wabimenye. Urakoze cyane Sylvestre kuri ubu buhamya dusangije. Undi mukunzi wacu Etienne ati nubwo kwandura sida bibabaje ariko wayanduye natuze ature mu miryango ajye mu mashyirahamwe ndetse anafata imiti imufasha kubaho iminsi. Ubutumwa bwa Uwiringiyimana Jean-Claude Urirongi nibwo dusorejeho uyu munsi. Yagize ati kubana n'ubwandu bwa virusi itera sida ntabwo byoroshye, ariko wakora ukiteza imbere utitaye ku bwandu ubana nabwo. Murakoze cyane mwese mwadusangije ibitekerezo, mukomezanye n'ikiganiro ejo, naho ubutaha mbagezaho ibitekerezo mwa mwatwandikiye.
Ubu butumwa nibwo butugejeje ku ndunduro y'ikiganiro cy'uyu munsi. Gusa Nicole, twakwibutsa abo twabanye ko twaganiriye ku mugani ugira uti umwana w'undi abishya inkonda.
Ese mu gihe tugezemo wowe udukurikiye utekereza iki ku mugani umwana w'undi abishya inkonda? Mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu kuri nimero ikurikira:
0784 12 82 32, cyangwa se 0782 82 32.
Reka dusoze dushimira abadukurikiye mu kiganiro cya none, aho mwabanye nanjye Mizero Crispe mfatanyije na mugenzi wanjye Nicole Muziranenge. Roger Nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro.
Mukomeze kunogerwa na gahunda Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye. Mwakoze kubana natwe.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugejeje icyo kiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo, tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi badusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe na Etienne Karekezi. Uyu munsi ikiganiro turagiharira abanyarwanda batembereye i Buganda. Ikiganiro cyateguwe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa, ariko mbere yaho tubanze twumve injyana uko nagiye i Buganda.
Kuko nagiye i Buganda n'umugore ntagandi nyabo nabati nimarungisebo ndamukurikira kuko nari nizeye kwampa akazi. Tugeze imuhira mu hagati batitura abansi ikare nyabo.
Mwaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Nk'uko byumvikana mu ndirimbo ya Bwana Francois Nkurunziza yise uko nagiye i Buganda, Radio Ijwi rya Amerika yahisemo guha ijambo abanyarwanda baba mu gihugu cya Uganda. Abo biganjemo abajya gushaka yamaramuko bagira icyo baronka bakoherereza imiryango yabo iri mu Rwanda. Barimo basuhutse kubera ibibazo by'imibereho mu Rwanda n'abashakishije imirimo nyuma yo kwiga baheba bagahitamo kwambuka bajya mu gihugu gituranye. Abo tuganira n'abari muri district ya Mubende Irubari mu gace rwa gati k'igihugu. Abo bari mu bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro by'umwihariko zahabu. Iyo bacishijemo amaso urasanga ari urubyiruko kuruta bavuga ko nta yandi mahitamo uretse guhunga ibura ry'akazi mu Rwanda rihangayikishije abatari bake muri icyo kigero. Urwo rubyiruko rwifuza ko imigenderanire y'ibihugu by'u Rwanda na Uganda yakomeza kuba nta makemwa maze uburiye hamwe akaronkera ahandi. Icyakora kidashidikanywaho imigenderanire ku bihugu byombi hari ikivuze mu mateka. Abo tuganira bari mu byiciro bibiri, hari abinjira mu bisimu bagacukura zahabu bakagurisha ibitaka n'abayungurura ibyo bitaka. Ushobora kwibaza uti bamenye amakuru bate ko bagomba kunyarukira mu Bende gushakira yamaramuko? Ejo bahazaza habo se ho barahabona bate? Baba bahura na mbogamizi ki se muri ako kazi kabo? Ibisubizo byose n'ibindi wakwibaza biri muri iki kiganiro mwateguriwe kandi mugezweho na Eric Bagirubusa. Dutangiranye n'abakora imirimo yo guhiga zahabu mu bitaka bagura n'abacukuzi.
Muraho amakuru
ntabwo byoroshye
byoroshye biragoye ariko
biranoye. Twari tubasuye rero muri aka kazi kanyu.
Nta kibazo biba byiza cyane.
Radio y'Ijwi rya Amerika rero yimukiye hano i Mubende mu gihugu cya Uganda, kure cyane uvuye Kampala byibura kuhagera na masaha atanu nabwo wazindutse kuko navuye saa 12 ndi kureba nkabona ni saa 5 birumvikana na masaha atandatu. Turaganira na bamwe mu Banyarwanda bari hano muri Uganda batunzwe n'ibikorwa bitandukanye hano nsanze mukora. Murakora iki?
Turimo turoza gorodi.
Muroza zahabu? Mwageze hano ryari?
Ushize nk'umwaka urengamo nk'amezi abiri.
Imibereho imeze ite?
Imibereho ni isanzwe. Ni ukwishakira isene tubonye muri zahabu nk'uko bimeze.
Ni ugushaka zahabu?
Muza muva mu Rwanda nk'ayo waturutse he?
Sine naturutse Kigali.
None kugira ngo umuntu azamenye ko uyigezeho bigenda bite? Ndabona uragenda udaha amazi gusa, bigenda bite kugira ngo uzamenye kwigeza?
Urategereza nk'uko tugiye gutunganya hano, dutunganye biriya tumaze koza. Umbegwa ni ukugenda ubyitegereza, ntabwo nabigusobanura keretse uhibereye ukabibonera.
None uba hehe?
Mba hano hafi.
Aha nabonye hameze, hari ikintu kimeze nk'inkambi, nibyo?
Ni nk'inkambi ariko ni abatuze bahari. Ni abatuze bahari batuyemo bari mbehe baje gushaka imibereho hano, ariko ni ukuvuga ngo nubwo baje hano ntago ariho baba, baraharara byo gushaka imibereho. Ariko wafuna nk'ubu mfunye none aho butuganira, ngafuna nka miliyoni yanjye nshobora kutarara hano nkajya mu cyaro nkajya kuzikoresha ibindi.
Wowe waje uturuka hehe?
Ye, naje nduruka mu karere ka Rusizi iburengerazuba, Bugarama, aho bita Bugarama.
Tugereranyiriza imibereho ya Uganda n'imibereho yo mu Rwanda wayo?
Imibereho ya Uganda n'iyo mu Rwanda biratandukanye, kubera ko hano mu Uganda ushobora gupagasa nk'ubu mba hano, si igitangaza gukorera 500,000 by'u Rwanda umunsi umwe, bishobora kuba nka rimwe mu mezi abiri. Ngenda mbona 20,000 ku munsi, nkaza mbona 10,000, hakaba n'igihe kigera nkabona nk'300,000 by'u Rwanda atari ibyo hano mu Uganda.
Ubwaho biba bisaba kuba wakoze iki?
Nshobora kuba naguze nk'umucanga, ubwo nkawugura yenda nk'25,000 by'u Rwanda, najya kureba ngasanga nkuyemo nka 2,000,000 za hano mu Uganda cyangwa se zinarengamo.
Warimutse uratuye se bimeze bite?
Njyewe naje ndi umusore, ubundi njyewe nubwo mba hano ndi hano ariko nyirizina urugo rwanjye ruri Cyankwanzi, mba hano mu buryo bwo gushakisha amafaranga, ubundi gupagasa mpagasa nohereza mu Rwanda, ariko na hano mfiteho igishobora kundengera ndi hano, ariko iyo mbonye isenti nyinshi nzohereza i Rwanda zikagira icyo zikora mu rugo, ariko na hano hakagira izisigaraho zirengera abana n'umugore.
Mu yandi magambo, iyo ugeze hano uhabona Abanyarwanda benshi
hano? Benshi cyane, barahari benshi.
Ubu ni ukuvuga ngo ninjiye mu rundi Rwanda ku bundi butaka?
Nk'ahantu ntunge ntuye nko muri Cyankwanzi ni Abanyarwanda bonyine. Mbe utazi n'uruganda utarahageze mbere ntabwo ushobora kumenya.
Mu buryo bw'imico rero,
imico nyarwanda, iyo uri umunyarwanda nyirizina ukora ibyawe nta kibazo, ntawe ushobora kuvuga ati kukora ibi washaka nanone gukora iy'abagande ubutandukiriye, ariko twe ntabwo tubikunda. Njye kimwe nuko n'abana banjye na n'ubu n'umwana wiga ntabwo nshobora kwemera yiga urugande gusa atize n'urunyarwanda.
Kubera iki aho ngaho?
Urareba igihe kizagera dutahe ntabwo tuzaguma hano. Noneho rero umwana gushyika mu Rwanda bakaba bakubaza ati iwanyu ni hehe hakahayoberwa, akavuga urugande nabo ntibarwumva. Yahura n'ababyeyi banjye bambyaye bikabananira kuvugana, yarakurikiye ururimi rwa hano gusa, ibyo ntabwo mbere uri umunyarwanda nta nubwo wanabikora.
Ahandi ndabakura ni hehe abanyarwanda?
Aho wagera hose hano urahabasanga, aba nibo hariya nibo n'abanyarwanda gusa.
Turakomeje rero kuganira n'abanyarwanda baba hano i Uganda. Muraho mugabo? Nitwa Eric Bagirusa, ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yari yifuje kugira ngo iganire n'abanyarwanda baba hano muri Uganda, turebe uko imibereho imeze. Wowe bimeze bite?
Bimeze neza rwose, twaje gushaka gaseri. Gaseni turi kukabona gake mbega, hari igihe byagwa, hari n'igihe bikunda, twaje gupagasabira kunda nta kibazo.
Urambira ngo gake gacye ariko mugenzi wawe yambiye ko ahubwo ari ibintu byiza.
Ni byiza bisanzwe ariko hari igihe bigera bikicanga.
Wowe waje uturuka hehe?
Naje niruka mu karere ka Rwamagana.
Waje inkaryari?
Maze hano imyaka 3.
Reka mbanze nkere kuri cyo ngicyo kubera iki waje.
Naje nje gushaka imibereho.
Imibereho yarabonetse bimeze bite?
Yarabonetse imibereho.
Dusobanurire neza.
Uburyo imibereho yabonetse. Navuye iwacu nta kintu mfite mu rugo. Ariko umaze kugura amatungo kabisa mu rugo. Ndoroye n'ibibanza naraguze. Mbega n'ihene byose. N'inka. Naranubatse kandi sinaye navuye mu Rwanda ntaruba.
Urumva ufite akayihayeho ko kuzagaruka mu Rwanda?
Nzagaruka kuko mu Rwanda ni iwacu ntago nahareka. Ahangaha naje gupagasa ntago naje gutura.
Ubuzima se bukomeje kuba bwiza byagenda bite?
Aya nubwo bwakomeza kuba bwiza ntago nakwibagirwa iwacu.
Ujya unyaruka se?
Ehe, buri mwaka ngenda kabiri.
Nibwiraga ko wasuhutse. Warasuhutse?
Narasuhutse.
Duhigereranye.
Iwacu nyine gushaka imibereho byari byaranze. Ariko ahangaho ndayishaka bigakunda. Uburyo ku munsi ntabura nk'ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Yabaye make abitanu mbega. Reka hariho n'igihe na ministeri murusha amafaranga.
Ugute?
Kuko hari igihe nkora n'ibihumbi 250 nkabikorera umunsi umwe.
Ubwo aho ngaho uba wakoze iki?
Kandi ni nka mu masaha abiri. Mba nagiye nko mu mpuku nyine mu bintu byo gucukura amabuye y'agaciro. Ibi ngibi ubona twanditse aha ngaho ubu aya yose ni amafaranga bara.
Iyi ni zahabu?
Umuntu
yahita yumva ko mugiye kudukirana rero muze muteze imbere igihugu cy'u Rwanda.
Muze duteze imbere igihugu cyacu nyine. Nese tuzateza igihugu kitari cy'iwacu. Tugomba kujya guteza igihugu cyacu imbere.
Imico wasanze hano Uganda wasanze bimeze bite?
Imico yawe ntabwo ari kimwe n'iwacu. Ubu ngubu usanga ibintu by'umwanda kenshi na kenshi tubibona hano mu Bugande ntabwo iwacu bihaba.
Ikindi
nk'ibintu by'umutekano inaha ntabihaba. Mbega ni abantu banywa bagasinda. Mbega ku buryo n'umuntu ushobora kunywa ugasinda akaza akagusanga aho ngaho akaba yakugira nabi cyangwa se akakurega kandi waciraho n'ibihaba.
Aka gace niko bitangwa iki?
Aha ngaha bahita Mubende.
Mubende?
Aho bita Rubari. Rubari.
Rubari, Mubende. Hari ikindi wumva wabwira Abanyarwanda?
Abanyarwanda ikintu nababwira ni ukuba mbega badushishikariza kuba twakorera amafaranga tugasubira mu gihugu cyacu dufite umutekano. Tugakurikiza imico y'iwacu ntidukurikize imico y'ahandi. Tugashimira kandi na muzehe wacu wabashije guhuza Museveni ngo abantu ngo babe bakambuka bagiye gushaka ubuzima ahandi. Murakoze kandi ubwo.
Okay, nawe urakoze. Mu by'ukuri aha imubende higanjemo Abanyarwanda benshi cyane ugeranije n'ahandi mu gihugu cya Uganda. Imirimo irakomeje nk'uko bisanzwe, abantu barashishikaye gukora, baragenda bacukura zahabu by'umwihariko mu Rwanda aho baravuga ko imibereho yari imeze nabi, ariko hano ndagenda mbona barakora. Muraho neza amakuru. Mwarimu ko ndi umunyarwanda? Ndaje rero ndabasuye, nitwa Eric Bagirusa kuri Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yari yifuje kumenya imibereho y'Abanyarwanda bavuye mu Rwanda bari hano muri Uganda. Ndabona bimeze bite?
Ubu wavuye mu Rwanda se?
Navuye mu Rwanda.
Uvuye mu Rwanda? Ni byiza cyane.
Ni byiza kuba mbasuye hano muri gupagasa? Bimeze bite rero? Wowe waje ryari?
Njye maze imyaka 2 na.
Wowe umaze imyaka ingahe?
Njye maze umwaka umwe.
Mudusangize ku mibereho bimeze bite?
Imibereho ngira ngo nawe uri kuyireba. Nese suri kureba ko akazi kari kugenda neza harera ibituro paka sene turazibona inaha ngaha muri Uganda.
Mwaje musuhutse byaje bimeze bite?
Twaje tuje gupagasa. Uri kubona nkanjye iwacu ni mu karere ka Gicumbi, murenge wa Miyove.
Aho ndahazi naho bacukuraga zahabu.
Nitwa Uzabakiriho Jean Paul busanzwe. Ubwo rero naje nahanje gupagasa ariko amafaranga agenda agaboneka nta kibazo gihari. Ubwo buri umuntu arayabona mu mezi abiri agataha kinga se ukwezi.
Wowe bimeze bite?
Nanjye iwacu naje mvira aho bita Rwamagana. Rwamagana mu murenge wa Munyaga. Twaje hano gupagasa, ntabwo twaje dusuhutse, dufite imiryango mu Rwanda. Turakora isene tukazibona tukaboherereza nta kibazo.
Amakuru mwayamenye mute ko ahantu hapagasirizwa?
Nyine uri kureba iyo umwe aje araza yari inshuti yawe akongera akazana undi akakubwira mugahita muzana ni gutyo tugenda tuhagera gutyo muri ubwo buryo
wowe wayamenye ute
njyewe nanjye hari mugenzi wanjye waje njye nari maze kwiga secondaire nta kazi mfite aza mbere ahageze
wari umaje kwiga secondaire nta kazi ufite
nta kazi ahageze arampamagara kuri telefoni nanjye nzamukurikiye ngeze hano nyine yanyigisha akazi ubu ndi gukora nabona amafaranga nta kibazo
nawe warize secondaire
nize amashuri abanza
umuntu warangije secondaire kuba ari gucukura hari abantu batabyumva dusangize buryo ki umuntu ashobora kurangiza secondaire akaza gucukura mu mabuye y'agaciro
urabona iyo wize uguharanira kugira ngo ubone ikintu cyaguha inyungu kandi kuba ukiri umusore ufite imbaraga ntabwo wagera nk'ahantu nk'abantu ubone barakora amafaranga nawe uri umusore ufite imbaraga ngo ubure gukora kandi ukazubona wagashobora kandi ugifite imbaraga uri umusore ushobora gukora ukiteza imbere
mu buryo bw'agafaranga hinjira
ku munsi wakoze neza ushobora kubona imitwaro itatu cyangwa ine ya uganda
amafaranga make se ayo ngayo hari abantu bagiye bambwira ko bageza no mu 200,300 y'amanyarwanda nibyo
ku kwezi
ku munsi
bitewe n'akazi ukora ushobora kuyabona nk'abantu batukura ari amumpuku bakinjiramo bagakoresha zino mashini zisukura ashobora kuraramo akirirwamo agakorera nk'imitwaro 5 ya uganda
none se nk'umuntu wari warize amashuri yisumbuye urateganya kuzasubira mu rwanda
ndateganya kuzakora nkababona kapito y'ibyo nshaka gukora nkasubira gukorera iwacu mu rwanda
urateganya kuzakora iki
njyewe nize ibintu bijyanye na tekinike numva mbonye amafaranga nka 5,000,000 z'amanyarwanda nagenda nkakora atelier yanjye nkakore sudire
urateganya kuzaba wayabonye mu gihe kingana iki bihe bigenze neza
nyuma y'imyaka ibiri
narinze ahubwo ko ubuzima ni buryo ha muzigumira ina
akareka nawe wibagirwe iwawe naha buryoshye naho wahaba ariko uri kubona tuhari dufite ibyo tuhakorera ariko ubundi nyirizina iyo tugize agafaranga gatubutse tujya mu rugo imiryango ubundi iri mu rwanda
mwaje hano ahantu bavuga ururimi nibwira mutari muzi ku munsi wa mbere wawe ugera hano muri uganda byakugendekeye bite duhe ubwo bunararibonye
ngera hano muri uganda byinshi barabivugaga nkabona ntacyo nabikora ariko icyiza twe twageze inaha iki kinombe kimaze imyaka 8 dusanga harimo abanyarwanda bo turavugana nabo twaje rero dusanga hari abanyarwanda bazi ikinyarwanda tukavugana nabo ariko n'uruganda tugenda turumenya uko iminsi igenda ntago wabura kutiyakira ibyo kurya ntago wabura kutiyakira iyo micanga tuba turi kugura ruguru iyo tukabonamo gorode mu rurimi rwa uganda ariko ubwo bigenda bizi uko tuhamara iminsi
wowe
mbese urabona iyo umuntu aguhamagaye uve mu rwanda amenyereye inaha abaza ururimi rw'inaha we akubwira kuri telefoni abenshi kampara ikinyarwanda baracyumva ukamubwira aho ushaka kujya bakakuzana bakakugeza nyine aho ushaka kujya kubera ko uriya mumuvugana kuri telefoni akurangira aho ujya uko umuntu uzi nawe mu mutwe w'umuntu nawe ushobora kumara ahantu amezi atatu bavuga ururimi ngo ubutaramara kurumenya ururimi tumaze kurumenyamo gakeya ngo rudufashe mu mirimo dukora no kuba watereta umuntu ikintu muri urwo rurimi ukakibona
mukurikije uburyo mwagiye mubwirana dufite imibare itari mito y'abantu bashomye mu rwanda bajya baguhamagara bakakubwira urabahamagara mukavugana bigenda bite
urareba benshi mu rwanda bo twiganye nko muri secondaire ntabwo wamuzana ngo akore kano kazi mbese ibi bisa nko gufunga umutima ukavuga uterekanze nkore kino simbabaze mu gihe runaka nyivemo ngo ngende ntera inama kuko kano kazi ni imvune murabona ukuntu dusa tuba dusa nabi cyane hari benshi iyo batabyemera kuba baza ngo bagakore
muhura na mbogamizi iki muri aka kazi
ubwisanzure bwo burahari ariko imbogamizi ya mbere ni nko kuba wagira agisida muri hano nta ubwishingizi tugira umuntu yaba ari mu bwishingizi kuba wagira nka agisida uri muri aka kazi ukabura ikiba cyakurwaza kubera ubushobozi bwawe bukeye
ntabwo mujya mubivuga se
nabo twabona umuntu tubibwira hano
nta muntu ubayobora rero
uyu ntawe nta n'uwo dushaka kuko iyo bijemo kuyobora baba bashaka kugira ngo uzoyigure abakorera ahubwo byaguma gutya ubu ukabona ama esene zawe uko wazibonye akaba ari kuzijyana kuko iyo bije mu kuyobora haba hajemo abarakoresha abandi kandi badakora ubwo rero nibigume gucya ko cyane mbona njye nta kibazo
mu nsobanuro uko mubikora
ni ukuvuga uragenda ukareba umuntu ufite ku mafaranga menshi akakuguza akakuguriza yarangiza kukuguriza ukagenda ruguru iri ikonuro ya musozi wa ruguru ukagurayo umucanga n'abantu bashima yo yamasimo ukaza ukawusya kuri ibi byo muri kureba igoro dukuyemo wayibika wayigurisha ko kanya uyikoze ikintu ushaka ntaga ari byanyu nibyo kuvuga nk'ibyo muri kuvuga ngo barabayobora kuyobora rero bahita bagutegeka n'ibiciro bagurishizaho bagahita bagutegeka buri kimwe cyose ahubwo gorodi iyo ushatse urayibika kinga se ukayigurisha ukayikoze ikintu ushaka kubera bari yawe wayibonye
mwageze mu rwishe nyirarwo
woya ni umuntu nyine ubushaka kugira n'abandi barye igorodi iyo uyibonye wayivunikiye ubugomba kuyirya nk'ukuntu wayivunikiye nese noneho umuntu abararya hatakoze gute
mwatangije amafaranga ngaha
ha ntayo ahangaha icyo twatangije twasanze hari abantu bazi ibyagoroda akakuyamba ubundi uhera nko ku mitwaro 20 ubwo nibyo 45,000 by'amanyarwanda ariko inaha hari abantu babaguriza abandi ukagenda wunguka gutyo ukamwishyura ugasigara na yawe nawe ukazaguriza abandi urumva rero hagati aho ngaho nta muntu dukeneye wo kuyobora ahubwo nibigume gutya kuko uje kuyobora we rwose nabaretse da yadukandamiza ntago
murumva ko byagoma muri ubwo buryo
gutya ubwase ubona gorode yawe ukayigurisha ubushaka hanyuma ukabona nawe seni nk'uko wazivunikiye
abanyarwanda rero bazashirira hano nkurigeje uko mubisobanura
baze nyine bakore tubone sente nese ubundi wo wakwifuza gukorera undi kandi akaza rya tako
ni ukuvuga ngo njyewe nzanye ibihumbi byanjye wenda nk'ibihumbi 600 naza nkajya kugura umucanga namara kugura abantu bacukuye umucanga bamara kuwumpa nkahigamo zahabu
iyo uyibonye urumva abari yawe none ubwo wakwifuza ko hari undi muntu uza kukuyobora hejuru y'isene zawe nagoro dari yawe wanavunitse
niyo mpamvu rero nagiye numva ko muri abakire mugenda mubona amafaranga menshi
amafaranga yaraboneka
aka kazi ni akazi gasaba ingufu murya hehe bigenda bito
ahangaha hariho abantu baza buri muntu yiyemeje icyo gukora hari uza yiyemeje kuza ateka imere ibyo kurya akabicuruza hari n'undi uza yiyemeje gucukura izo simo hari n'undi uza yiyemeze bino byo koza buri muntu abashaka akazi gatonu aho turya rero naho bacuruza izo ibyo kurya
hano hirya nabonye mu duhema
aho ngaho na hano
nge nihagera nagize ngo ni nkambi
oya ni mu gihugu kwasa ntabwo ari nkambi
harimo n'abanyarwanda bakora biriya
oya benshi ni abanyarwanda wa muntu utari umunyarwanda ni umunyenkore hariya za gesoro nk'ahantu usanga abantu 20 haba harimo 15 b'abanyarwanda
ni ukubera iki rero
ni ukubera uri kureba mu by'ukuri no mu rwanda gorode ziriyo ariko nyine ntago kuzikora bisaba ibyangombwa byinshi cyane ahangaha rero uza gukora uko ubishatse ntago ari ngombwa kuvuga ngo urashaka ibyemezo nk'ubu tugiye gushaka ibyemezo byatunanira ubwo rero ubundi muntu areba harabona agafaranga vuba vuba
zahabu guhonetse zingana iki
oya ndazibona mu kanya
uzibona uhita uzitanga reka tujye ku biciro bya zahabu ikiro uyitangira ngaho
ikiro se wakibona habaho icyo bita garama garama ni mitwaro 12 ubwo bihuye n'ibihumbi 25 by'amanyarwanda
ushobora kubona nk'amagarama ngahe
ni amahirwe ntago umenya amagarama uri bubone ushobora kubona amagarama 3, 10 ubwo iyo 10 nyine ni babandi bakubwiraga baba bazibonye cyane ariko n'amagarama 100 barayabonaga biterwa n'amahirwe cyase uwo munsi wagize
kwizigamira ni umuco umenyerewe mu rwanda igihe naziye ko ntaho nabonye banki kubera ari ahantu h'icyaro ntabwo amafaranga bayabiba
tumara gukora ngo ubungubu bizakoreye kuva mu gitondo bya nimugoroba hari hari mobile money kugira wababonye uzishyira kuri telefoni zamara kuba nyinshi kuri telefoni ugafata umwanya ukazijyana kuri banki
ubwigunge buraryana burya bwagashe rubanda uwakabaye umuhanzi azi matanu nanzi gitebwe n'ubuhari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu bwigunge
tumaze kumva aba basore bahiga zahabu mu bitaka baguze n'abacukuzi twerekeje no ku bisimu abakora iyi mirimo yo gucukura nabo urasanga bari mu matsinda kandi bakomoka mu duce twegeranye mu Rwanda babanje kutwishisha bakeka ko twaba tugiye kububikira imbehe ariko barangira bemeye kutuganiriza
naje kwiganirira n'urubyiruko
bizemeza buru ni buru
bitanga
gwafe mu Rwanda
eh
ese ubwo kaje kumenyesha ikiro
mvasha ana makuru
aha rero ni bwo makuru kwashingiye ku kinyi abanyarwanda babaye bakeya mu gihugu
aya burya ahubwo abanyarwanda bagerageza kwishakamo ibisubizo
burya amarondo gabuza abayarara
oya nta
n'umuntu bagiye guturumba inoga
oya ntabwo
abasore bose bibereye singanda abasore bose biberaga none niyo mpamvu bashaka kujya babenye iyo tubaga
baturumba
inoga dusubize mu Rwanda
Rwanda waruba
kari mubera azajya cyangwa azakura abanyarwanda bari akaje
ari hano ni rubari
bari
eh rubari
ni rubari
okay aha bari gucukura ubu ntago nshobora kujyayo
waje ayo bishoboye
ubwo ari gukoresha iki
ari gukoresha magi
iyo ni imashini icukura ubu hari nka kilometero zingahagezeyo
igera cyari hafi bandi zo gushobora kuva ahantu kugeranira hepfura hijya
ashaka muzo haho gusa nune tutabonanye
Munyereke
ni he?
Nibiriye neza karere.
Utu twari gushaka nuto. Tushaka imwandure nimba turi.
Kirekira neza.
Ngo?
Utu muntu tugusigara hano.
Utu kumuntu.
Utu tuntu tudafatika?
Eh, na wa dupata.
Utu.
Iyo niyo zahabu?
Eh. Iyo niyo. Uje ndara kwireba neza uje hano ariko wogereza.
None utu tuntu ntabwo dushobora kwisigarira mu mazi.
Shashamo cyo bita macu.
Ubundi ni ikintu cy'icumu.
Kuba binini turebe.
Kuba byinshi.
Niha.
Arayibona.
Ushaka no kureba mu.
Ibi bitere bagabo. Utunde tumwereka ariko nyinshi. Ari ku mwereka. Yarabwira kagame ingabo ziwanyu. Zibera mu bibi.
Arangiye. Nuko namba
zine ngo barasuruye.
Tuzumuje mu kureba ka kano
batukuzaga.
Ya kuri Dario ni magita ni.
Ya magita ni yari ari gucukuza aho ni warahera.
Eh kara kantu kakumva.
Eh kaze ngapfiye.
Ibi dukora ni byo baje bita example urugero.
Eh.
Ukurebera.
Ndumva mwese mwarize.
Eh cyane. Diplome
kuri hasi. Saruri hano tarize.
Muzuze turi yizira ndase nganda.
Diplome murazifite? Wari warize iki?
Yewe.
Ese
ku tradition.
Construction ubwubatsi okay
ko ni bira kabyarabuze yizira
okay ndabona bigoye kugira ngo zawe wigereho izahabu
ni biragoye
kuyibona ni nko guhiga imizi y'urutare
iva kure nyine urabona
ni yihe buri
nawe ugenda n'izareka abanze asigara mu duki
kingatumanye muri kompora
samara ikideya
zihese
ubwo bw'umuhondo
ubwo bw'umuhondo
ukureba
wayero
se kugiye neza
ntabwo umuntu ashobora kubona nkaka ngaka kangana gutya
arahugera mu
kabona ukabonye se ubwo
amafaranga ari insaho
cyangwa byabone bavuga ibuye ukayibona hari
umva nshuti zanje tugirana akantu k'akagandiro nk'abantu burugiruko muri hano muri aka kazi hari kibazo okay murakoze kuri radio ijwi rya Amerika irubari imubende mu gihugu cy'u Uganda aho dusanze urubyiruko rutandukanye hirya no hino mu Rwanda rugenda ruza gushaka imirimo witwa nde wowe
John Sam John
eh wowe witwa nde
ndasenga Jacques Claude
wowe
John Senga Gaspar
wowe
tusenye Theogene
wowe
so mana Jean Bosco
murakora mu mabuye ariko se akazi kanyu nakahe
akazi kacu no gucukura
mucukura zahabu
ye dicukura zahabu ibi ngi bire rubona dukora uvanga niyo turebera ese umufuka ukora ikingana ikingiki kwa washa gutanga amafaranga yena nk'umuguzaje agatanga amafaranga manje kureba muri sample bonye mikingana guca hanyuma yaho ni nguri nsaho irabasha gukora guca hanyuma yaho kwa ushobora kwishura amafaranga ukurikije sample wabonye urugero wabonye mu byo wateye
abafite diplome ni bangaye
je nize konsera gushya ntubwubatse
ibintu by'ubwubatsi mu Rwanda biteye imbere wewe kuki wahisemo kuza mu mabo y'agaciro
ye nuvuga ngo mu Rwanda namaze umwaka wose nta kazi ngiye mbonye nyuma aho nyana simunje kuvuga ngo kanzino je gushakisha amafaranga yuko nakigira umuma nyi bona cyo bazara gubye mu Rwanda
uvuka mu kare karere
kare ka burera
umuntu aviburera kaza hano muri Uganda wowe uvuka he
ngiye mvuka muri burera
mwatumanyeho nawe uruwe burera wowe
twese nagace kamwe
Shuti bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi tugisoreje aha. Dushimiye abanyarwanda bajya gushaka amaramuko muri Uganda ku musanzu wabo muri dusangira ijambo. Dushimiye kandi namwe mwari mudukurikiye. Mukomeze munogerwe na gahunda tubagezaho mwari na Ehe bagira ubusa naho utaha.